number one baddest. Yeah. Ile mwanzo mwanzo nalijua kopa, moyo ukadondoka kwa wopa, ingali bado mdogo nikaogopa, hivi nitaweza jishindana na vibopa. Nikasema sararo utesa makaratasi, sinikampa sararo kulipiza kisasi. Baba niseme ni mambo ya ujana, ama pengine nyota ziripishana. Kila siku tukawa tunagombana, hapa kati kabla ya Jabriana. Na mina waifu tulipendana,
K-Love of my life.
Na tukajaga kuachana bila kugombana. True love never die. Asi asira mawazo ya kanisonga, dogo ambe alipo sambaza mkonga. Haters wakazani ntajinyonga, hell no it's true I'm stronger. Yeah. Don't teach me how to live, don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula mbivu, cause you got your life. I do my way, man I do my way, I do my way. Na siwezi kuwa we, kamwe siwezi kuwa we, na sitokuja kuwa we. Fuck you big boy. Sijafumba macho, itaendelea kupepesa. Mana nikita kacho, akipatikana atakuwa pesa. Kama maisha ni bahati nasibu, basi sitochoka kujaribu. Nipatie amani haribu, inachojari watu wangu wa karibu. Hata huyo ndugu yenu misi kuvita kavita, mbona sikugombana na madamu Rita. Ni pressure kufia na mpita, akisikia karoka na pwita. Kwa kuwa siishi kwa matakwa ya mtu, siwezi mbidhisha kila mtu. Eti nisifanye kitu kumogopa mtu, umuziki ni kipaji sishindani na mtu. Yeah, yeah. Don't teach me how to live, don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula mbivu, cause you got your life. I do my way, man I do my way, I do my way. Na siwezi kuwa we, kamwe siwezi kuwa we, na sitokuja kuwa we. Fuck you big boy. Boy, pass me the weed. I just wanna do my way, but energy stay far away. I just wanna do my way.
Yeah.
Maturity. This sounds so maturity.
More music at mp3zile.com.